kuva hano kugera ku mwandu ryaruguru
aha mwirembe
aha no mwirembe akaburi kose kugera hari haraguru kugenda kugira ku kiraro kiri hariya ni muwanje urabona aka kaburi ko kameze va hano ntuje mu ishyamba zenguruko aho hose ubona hadahinze kugenda kugira ku muhanda ruguru nta muntu umwe ngabana nawe nta muntu umwe ngabana
turi mwirimbira ishyinguye impunzi z'abanyekongo ku musozi wa Gihembe mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda n'agahinda kenshi umusaza Leon Dasinda bakize aratambagiza radijwi rya Amerika yereka havuga ko hahoze ari mu masambu ye mbere yuko hahinduka inkambi impunzi z'abanyekongo abari bahafite ubutaka bakavuga ko leta y'u Rwanda yari yabizeje ko igihe cyose iyi inkambi yazaba itakiriho bazasubira no butaka bwabo
impamvu ubona turimo kurana ubu butaka ha dufite dutuye turahagana kuva bari bahatwatse bavuga ko hari inkambi none inkambi kabisezerewe igiye nje ndifuza uko ku butaka bwanje babungaruza babatabungaruje icyo baba bagiye kwakorera kindi nibo bakizi ari bikorwa remezo tuzahuriraho ariko nimbura tukabona iki inguranwa ubwo butaka muri make nkabasaba ubuyobozi inzego zose zibaho kozaturenganura
umusaza ndabakiza akavuga ko imyaka 27 ishize yamusigiye ubukene
naho mbye byinshi cyane ubundi umukene ntacyo nimariye isambu yanjye yose handi mu nkambi obaho ndi n'umuntu wampaye akabanza mpagamyemo gafite metere 3 kuri 4 naho mba kandi hano mu nkambi mpafite isambu igaragara abaturage barabizi yewe na leta ubwayo nta bundi butaka nari mfite uretse ubwo hano ku nkambi ubwo rero muturenganuye buri muntu wese yagira umutima muzima mutaduhohoteye
sindabakize gusugaruka ku bihombo yatewe no kwamburwa ubutaka bwe bugatuzwa impunzi z'abanyekongo na cyane ko ikibazo gihuriraho n'indi miryango isaga 300 bwana Jean Marie Vianney Nkundabera n'abagahinda ni kose
byadumbije ibintu byinshi cyane kuva mu mwaka w'1994 kugeza uyu munsi hashize imyaka 2794 kugeza uyu munsi muri iyo myaka 2017 abana bacu kwiga ntibize abaturage ubukene bwarabafashe nta kintu bashe kandi ubutaka bw'isi bari bafite bwo guhingamo bwari burahangaye nkambi umuryango wanjye wose bafite ubutaka burenga hegitari 5
muri abasaba gusubirana uburenganzira ku mitungo yabo harimo n'abari barayishakiye ibyangombwa igihe inkambi itari yakagutse abo barimo umusaza Silvestre Karebya
ngo rero ikibazo mfite njyewe iryo shyamba bambuza kurijyamo bambwira ngo ubutaka bwose buri hejuru y'umuhanda uburi mu nkambi ngo nuko ngo buratambamiwe ikindi nuko njyewe kuri iryo shyamba mfite icyemezo cy'ubutaka cya Burundi nahawe na leta
ubwo bagihawe ryari
niyo nkabasaba njyewe ko leta yandenganura ntabwo uburenganzira ku mutungo wanjye kuko bo bivugira ko udafite icyamo cy'ubutaka butaka subwe ariko rero njyewe ndagifite
tuvugana na bwana Moses Kirenga umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gicumbi yatubwiye ko abaturage bishyuwe ingurane ku butaka bwabo
inzego zibishinzwe zirimo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu birimo minema birimo ikigo gishinzwe ubutaka n'akarere igihe cy'unyicyo cyo murimo kuvuga bikurikije amategeko abigenga abaturage bahawe ingurane zihwanye n'ibyo bari bafite hanyuma ubutaka barabutanga
ingurane mu mafaranga
wababaza kucyo bazakurikizaho nibatabona ubutaka bavuga ko ari ubwabo bamwe bakavuga ko ikihutirwa bazagana inkiko
twagana inkiko niko byashobora kugenda
inkambi yahavuye nibadusubize ubutaka bwacu ntabwo ari ngombwa ko turushya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ngo tujye mu nkiko tujye kuburana kandi bwemera ko umuturage ari ku isonga ntabwo ari ngombwa ko tujye kuburana mu nkiko
ubundi kujya mu nkiko byari byo nuvuga ngo abaturage bakwishyira hamwe bakariga leta none leta ikaba yaturenganura
naho ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bukabasaba ko babugana bakabona ibisobanuro ku byo batumva
ikibazo abaturage bagira no kujya mu itangazamakuru batabanje kwegera ubuyobozi babaha ibisobanuro bihagije kurusha ibyo gusobanuza mu itangazamakuru rero begereye ubuyobozi babasobanura ku byo badasobanukiwe bijyanye n'ibyo bitekerezo by'ubutaka
ubu butaka batuye ku Gihembe babasaba gusubizwa baravuga ko imyaka 27 yihiritse barabwambuwe butuzwaho inkambi inkambi ya Gihembe y'impunzi z'abanyekongo yafunzwe mu minsi mike ishize yari hamaze imyaka 24 ni mu gihe na mbere kuva mu 1994 imyaka 3 mbere yuko abanyekongo bahaza habanje gutuzwa abandi banyarwanda bahungukaga baturutse mu mpande zitandukanye abaturage bakavuga ko icyo gihe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR byishyuwe gusa ibyangirijwe byari kuri ubwo butaka bigaragara ko inzego zishoboka abaturage bazandikiye ariko ntacyo byatanze urwego baheruka kwandikira mu bihe bya vuba ni mu mwaka w'2024 bandikiye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite basaba kurenganurwa. Ibaruwa ijuru rya Amerika rifiteho kopi yanditswe n'urwego rw'umuvunyi rwandikira akarere ka Gicumbi mu 2015 bwagasabaga kongera kwiga ku kibazo cy'ubutaka bwubatse inkambi ya Gihembe no gufata umwanzuro ugaragaza uko abari batunze ubwo butaka bahabwa ingurane cyangwa se bakabusubizwa igihe inkambi yabihavuye. Biboneka kwa akarere ka Gicumbi mu gusubiza kashingiye ku bindi byemezo byafashwe mu bihe bitandukanye bikanzura ko ubutaka bwashyizwe mu mutungo wa leta. Kasubije ko nta ubasha gafite bwo gufata icyemezo icyari cyo cyose kuri ubu butaka igihe cyose leta itigeze ibwegurira akarere. Kakavuga ko leta ari yifite umwanzuro wa nyuma na cyane ko ariyo nyiri umutungo. Inkambi ya Gihembe yayubatse kuri hegitari zigera kuri 38. Ehabagira ubusajwi rya Amerika ibyumba mu majyaruguru y'u Rwanda.